hard. This is serious.
Wait. Ushika maha ukosei. Watalo panga litokei. Na kama ikiwa yako haipotei. Kwa waju waga haongei. Ukipata wanasema unaringa. Ukifuria we mjinga. Wamezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba. Aleluya. 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 Hosana. Bagara ostadei. Hakikisha kazi uichezei. Mana bosi hakosei. Punguza uongo. Ukiweza punguza na hongo. Siendekeze migongo. Zambi kwa Mungu baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.
Exclusive from SureLoaded.com.